mukwano nkwagala byamalayo. Chovo olaba nkulinda lw'oyitawo.
Don Music.
Yegwe ansuza mbirozo Besikula byemba sirubala Oli mulungi wange byaddala Otali nsula kuchocha Bakubumba mubumba chi Abalala libatalaba Kusabo mpe kampani Abalala chibatakola Amasogo gandege Nsingo ya visera Ndiba kuludalo siri kuleka Pakali kulikadiwa Mukwano kwa galabia malayo Chovo olaba nkulinda lw'oyitawo Wande bali tuubira obugalo Eno lavu esana na mbitawo Mukwano nkwagala byamalayo Chovo olaba nkulinda lw'oyitawo Wande bali tuubira obugalo Eno lavu esana na mbitawo Spine long long tanga nkulinzo mwagalwa Usisinka nyebanji na yoli mwesigwa Nakulota komu miroto jensula Ngofumba kacha inge choto nzakuma Labu ya fe ya kuangala mpaka Yesu walikomao Niba kuludalo siri kuleka mpaka letulikadiwa Mukwano nkwagala byamalayo Chovo olaba nkulinda lw'oyitawo Wande bali tuubira obugalo Eno labu esana na mbitawo Mukwano nkwagala byamalayo Chovo olaba nkulinda lw'oyitawo Wande bali tuubira obugalo Eno lavu esana na mbitawo Mubulamu wanchusa nyo Nensonyi nozimalako Abane sibangako Natuka nembego bako Kumira mbitabo Nikula nensomako Moya nalwankula yo Chovo olaba nkwagala Mukwano nkwagala byamalayo Chovo olaba nkulinda lw'oyitawo Wande bali tuubira obugalo Eno lavu esana na mbitabo